tunyobora ngukurikire batukuboko unyerekeze mubyo wifuza mwami uyoboke nyobora amahitamo yanjye inzira yuzuye amayobera mara ungeze mwijuru somebody.